ngiyamukhumbula mayisangibuka amahlwali ngize ngibheke phansi ngimamatheke vele kuthi mangidize ngiyamukhumbula mayisangibuka amahlwali ngize ngibheke phansi ngimamatheke vele kuthi mangidize siyacula lezo nyondo ungathi culela mina nawe isando sami inkinga nje wena ukhathuze nami angihedwa dali siyacula lezo nyoni ungathi culela mina nawe isando sami inkinga nje wena ukhathuze nami dali angihedwa la jim jim zavala jim jim
Thank you.